so much, baby.
Kulian ka safari, alhamdulillah. Tukaomba tufike, inshallah. Binadamu wanapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah, tumefika, mashallah. Mashallah. Binadamu wanapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah, tumefika, mashallah.
Ay, 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 ay. Adadara ilayska iya nur kadu shayda Huda vivay naftayde kalay sudur baby Adadara ilayska iya nur kadu shayda Limadado pura diktilate mashallah Wanda balde ginaye inshallah Binadama na banga na mungu unamua Alhamdulillah tumafika mashallah Madado pura diktilate mashallah Wanda balde ginaye inshallah Binadama na banga na mungu unamua Dawa day dati alhamdulillah
Kulianda safari alhamdulillah Tukaomba tufike inshallah Binadama na banga shetani anapangua Alhamdulillah, tumefika, mashallah. Mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah, tumefika, mashallah.
Ujane moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Tojipelikizo, ucheze na maringo Upunguze ego, pia makasiriko
Ujana ni moshi tunapita Ujana ni moshi tunapita
Tojipelikizo, ucheze na maringo Upunguze ego, pia makasiriko
Mashallah.